Jizzle, Star Girl, Ripka.
Really want to promotion Jizzle.
Exclusive from Zambian Tunes.com.
Straight from the music house.
Nichi kwenye chape chemili nacho everybody we. Usawone munga ni juju si African magic. Nichi kwenye chape chemili nacho everybody we. Usawone munga ni juju si African magic. Si juju, ni love si juju. 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 I am a love the bella that te muti te wanga chute mwiko na kwata echile lenge fi kutina ufa wino baby ukunte mafina fine na kutemwa sweetie echite mwiko baby ni babili wajitata mayasha chimbili mbili chimbili mbili wajitata mayasha chimbili mbili chimbili mbili wajitata mayasha chimbili mbili chimbili mbili wajitata mayasha chimbili mbili. Nichi kwenye chape chemili nacho baby body we. Usawone munga ni juju si African magic. Nichi kwenye chape chemili nacho baby body we. Usawone munga ni juju si African magic.
Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju.
Just from the day I met you, boo, I'm failing to do anything. Cause you're always on my mind, on my mind. Just from the day I met you, boo, I'm failing to do anything. Cause you're always on my mind, on my mind. Wewe unaniwa tima ya mbana masiku onse, pari ponse. Osa yesa kumbwila soka mbaza bantu. Ndaba si wonse banga konwe kutuona. Wewe unaniwa tili pamo, pamo. Nichi kwenye chape chemili nacho baby body we. Usawone munga ni juju si African magic. Nichi kwenye chape chemili nacho baby body we. Usawone munga ni juju si African magic.
Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju.
Na ex ni fifi na ale njeba. Deep down kumutima ni instante mwa. Ama gelo mbona kwa tiba move ne. Cause cool embe panove wine. Miss right itali mbe kapampumi. Olo winga piango wapankuni. Yo behavior chimo lembe panje. Banga mungko mkole pepa.
Nyoza na ufunda baby.
Alale.
Baby, nisa kuchitila.
Lolo.
Tell me what you want.
Oye.
Baby,
machoki, my darling. My baby, baby. Machoki, my darling. My darling. Machoki, my baby. My darling. Oh, I love you, baby.
Nichi kwenye chape chemili nacho baby body we. Usawone munga ni juju si African magic. Nichi kwenye chape chemili nacho baby body we. Usawone munga ni juju si African magic.
Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju. Si juju, ni love si juju.